Producer Katiz.
Steve O.
Let's go.
Wakati na time atakupik, ujui. Wakati na time, wakati na time atakupik, ujui. Wakati na time, Hashtag shigidi, hashtag tukide. Wanaotaka kunikandamiza. Hashtag shigidi, hashtag tukide. Wanaotaka kuniangamiza. Atesa, ndio maana na deka. Pez nilianza nayo. Mziki ndiyo best naenda nayo. Maubao nilipige mayo. Msani ulipata daro ukifoka. Mode akaona we ni joka. Mamlaina nao wakacheka. Kaza buti navyo fafa. Kaza nati navyo fafa. Kaza buti navyo fafa. Kaza nati navyo fafa. Wajiulize vile uli make it. Vile vile uli make it. Wajiulize vile uli make it. Vile vile uli make it. Hamsini zangu zimeshika. Shida ziko kando zimepita. Isukuti dance, shinya mabeka. Inono yefo, shinya mabeka. African style, African style, yeah. Wakati na time atakupik, ujui. Wakati na time, wakati na time atakupik, ujui. Wakati na time, Hashtag shigidi, hashtag tukide. Wanaotaka kunikandamiza. Hashtag shigidi, hashtag tukide. Wanaotaka kuniangamiza.
Wengi wengi wamesema nimeadimika. Kweli sana nimeadimika. Nimerudi shule ya baba. Kujifunza mengi ya baba. Heri niwe na yule hater. Anirekebishe nikikosea. Dan kujibamba na mabeshte. Wanichekelea nikipoteaga. Maradhi yamekita kila nation. Kuna ugumu, hakuna penetration. Vipi nitasonga kama mwana. Kwa rabana hakuna gambo. Zangu, zako, shida tazi hando. Hando, hando. Hanifahamu toka tambo. Tambo, tambo.
Changamuka. Yesu akona we. Wakati na time atakupik, ujui. Wakati na time, wakati na time atakupik, ujui. Wakati na time, Hashtag shigidi, hashtag tukide. Wanaotaka kunikandamiza. Hashtag shigidi, hashtag tukide. Wanaotaka kuniangamiza.
Ole akisto ni chadibo mara twice. Wakileta nuksi ni na wiso. Ole akisto ni chadibo mara twice. Wakileta nuksi ni na wiso. Lini se feel like a sycamore. I don't give up anymore.
Yeah, tunawaacha tu wana support. Lazima tuanze kusupportiana sisi wenyewe. So enda YouTube, tafuta Steve O, subscribe, share manzi, like, comment. Hivo utakuwa unamuinua. Na ukiinua wetu, yani unainua wetu kabisa. Ndio sasa pia wao wafike kiwango hicho ambacho wale wengine wako pia.